Stretchy King. Zed Fly Lil. This set of a song, baby.
Okay, lala, ubavu fudi fudi, natamani kukwambia. Chako chakula, tanileje wasishibi, kinanivutia, kinanivutia, hey. Tukiwa faraga, tulizo la nafsi, tabia na lugha, tanifilisi. Ani usije nishusha gapa, speed ya ambulance. Mzako kama uyo kanidundaga kama kitenezi. Ndekai ii, napaona karibu, miji unavyo ikuzanya, dugivanya. Masai ii, ndoka ni haribu, kianza juzi mpaka jana, o jana. Tena nizidishe uhondo, nivuruge, nivuruge, kama la mwezi bando, nivuruge, nivuruge, uhondo, uhondo, nivuruge, nivuruge, fanya ka umepiga vyombo, nivuruge, nivuruge, nivuruge. Upendo ni nuru, upendo faraja, tendo huru, zawadi kwa raja. Na mapenzi siyo serikalini, useme we na vyeti, wakikutimbia na malambogini, penzi letu linuveti. Ndekai ii, napaona karibu, miji unavyo ikuzanya, dugivanya. Masai ii, ndoka ni haribu, kianza juzi mpaka jana, o jana. Tena nizidishe uhondo, nivuruge, nivuruge, kama la mwezi bando, nivuruge, nivuruge, uhondo, uhondo, nivuruge, nivuruge, fanya ka umepiga vyombo, nivuruge, nivuruge, taba nisijiwezi. Unanikata kabisa usongo, ukikoroga, koroga. Hatari baby, ukikoroga, koroga. Sikine na kuwa msondo, ukikoroga, koroga. Ukikoroga, koroga. Worldwide intellect.